uri chenkola ndabikanka bya maziga ebikunyumira sibye binyumira kwenge na mubinyuma kuleka munako zenjiza nenkola buli kisoboka kwansi wenjuba ndabenga nkusanyisa zenjiza nenkola buli kisoboka naye baby lwaki okaba.
Oh, I want you, me girl.